Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Jam ñalli e modon sakiraabe heedi be hande yo alkamisaare jeenay lew uuti hitande 2018 sappo jeeyi yamde jabboori masilima cappande nay e joyi sofara Ousmane Niall Boulo Kabaru jido gagne kante de buggi jande to caggal ko cour constitutionnel hokki jaabuji cakitiide watto joni o wattidiide bo wondi lane der batuji kewdi ngada hande le nokkuji kewde dartobe laamaade be ministère humunina dena kunde holliti wiide ko buri mangal paden ujinaaji sappo kani beydeede faandarno denaago wattidiide bo ministère nde joddege hande e honjotoɓe koɓe kaltidi hono ndenago ɓeydirata e wattidiide bo kanɗo waɗede sappo ɗiɗi lewru utundu heɗum woni koro nege megeta ko kulkoro noddirte kasen heɗum hoto ɗum ƴuwri nden li kabaruji ɗi gartandu muɗum fa ɓeydorde ɗen faamu yoɗi woni sembe kabaruji kikiɗa ko bisimilla moɗon heɗade keɗe tenugol himɓe dartoɓe laamade
do kabaruji studio tamani
hokkude kabaruji fa faame kaltidan fa ndewren
studio tamani faaboto golleji woteji
ñalloma caggal ko cour constitutionnel suudu sariya ndu hokki jaabuji cakkitiɗi wattu joni o wattiɗiɗe bo wondi lanne nder ibrahim boubacar keyta e soumaila sise goni hoore kamɓe ɗiɗo goote e maɓɓe yimɓe mali kaani suɓaade ñande sappo e ɗiɗi lewru ut ndu fa laato hoorejo leydi meɗen ndi alkamisare hannde kawrite kewɗe gaɗama nen ley nokkuji kewɗe ley nokkuji maɓɓe aliyu diallo e sek moodi bo jara laati ɗiɗi nanno tatoɓo e nayoɓo fay goto e maɓɓe ne holita wiide yimɓe muɗum botana fay goto e ɓe ɗiɗo dartoɓe laamade leydi meɗen ndi ewa wattuɗiɗe bo Oumar Waygallo
kanko candidat Ibrahim Boubacar Keita yimɓele gonduɓe makko ɓe ana gondi e yiidude haala nane e gomɓe le leydi meɗen ndi kañi e dinankoɓe konnuɓe ngallure bamako nde koni fana muɗum fa ɓe darta ɓen duwa wujella jaam e deƴeran yalta ley ɗiɗo woteji sa yettuki ɗo luttidirɗo e laamu oɗo woni Soumaila Cissé gikke fuu ɓe keddiraki wattu joni o ka ɗum e tawede fo eɓe gondi e ƴewtade yimɓele woɓɓe ka senɗe keɓa e ɗiɗo woteji fa paaboɓe kanko candidat ADP Maliba Aliyu Boubacar Diallo kañi e sek Modibo Jara ɓeɗo ɗiɗon goto laatigui tatoɓo goto laatigui nayoɓo wala fumoɓe kolliti wiide wotene sek Modibo Jara holliti wiide Soumaila Cissé kañi Ibrahim Boubacar Keita fu mbawa wayltinde leydi ndi kanko Aliyu Diallo laatiɗo tatoɓo ley ɗiɗo woteji o holliti wiide guykaji kewɗi gaɗi ley hen woteji deuxiéme tour an domtale sappo ɗiɗi lewru uttu ndu kamɓe dartoɓe laamu o balɗe ɗiɗi tan ɓe jogui faɓe tena yimɓe
ko ɓuri ujunaji sappo haɓɓitiɓe ɓeydete ley leydi meɗen ndi fandarno ndenago wote hoorejo leydi ɗiɗo ɓo o ɗum wonno ko nenno hollita mbetako oɗo boma ko ɗo ley jonde hakkunde ministére humunide ndenago nde kañe baale ɗiɗi nenno leyɗe garɗe faabade nenno leyɗe honjotoɓe ɓe kollitiɗo ɓe kaltidi hono ndenago daraniɗano ñande wote gaɗaɗo nogay e jeenayyi lewru julier ƴaɓɓenu ndu hono hani waɗede kasen fa ndenago o ɓeyde daranede e o wote ɗiɗo ɓo keɗe ko ministére cumunide ndenago ɗum wonno salli fou tarawre wi fatumata togola dow faccitago Oumar Waygallo.
Lors du premier tour, nous avons connu quelques incidents.
Wakande woteji ɗin gondi e wadde nde won région ngaji matuɗi tiɗallaji hono région mofte o wori kañi e bange goto région Ségou. Won bureauji ɗi keɓa e uttinde toon sababu wayde jaam e deƴere. Min ƴewtiki yello hono ɗiɗo dabareji kaani huncinirede hoore. Ko yaata yimɓele uyna e sappo kañi en cakono le nokku o ka ɗum e tawede fuu min keɓa e faamin ndena nokkuli ɗe fuu min mbawa haybude neɗɗo fur kañum tan goto. Ñalawma hande o ɗumiɗen gondi e fiide ɗiɗo dabareji goti e dow tugorgal minisma le deuxiéme tour o miɗen kaja faamin ƴalono mi kaani renirde jamare nde fo min gaɗi noddango du fewde e yimɓeɓe jalta goto honno ɗum waɗiri aguel hokkuno tawede wiide guɓe terroriste en ɓe jalti so utti toon yiite fo haɗa e jamare nde yaaha wotoyaade min gaɗi noddango fewde e malien koɓɓe fo ɓe tinnoɓe jaltina ɗiɗo ɗati yalla yirwere ana
waɗa
so min wonno kananke leydi ndi yo yewtere nder e muɗum no ɓiɓɓe leydi mali fof totta haala
waylitagol ndewral hakkunde ɓiɓɓe mali daranade ndenago e jande harnde waɗa ɗum wonno ko himɓe boma ko yogaɓe kolliti wiide ana domiri garo laamade leydi meɗen ndi e wote kanɗo waɗede sappo ɗiɗi lewru ut ndu nenno ko himɓe boma koɓe mbi ɗum keɗe koɓe mbi dow faccitago Oumar Waygallo
Mes attentes en faveur du nouveau président c'est
Niko dontumi hore ju leydi ndi o kasen yewte yalla hono jam e deedere hani wartirde le leydi ndi min ko domtirmi hore ju leydi ndi o kasen be yewto yalla hono bibbe mali fu kan natirde damal gotal geltira damal gotal golleji kebe le leydi ndi min ko domtirmi hore ju leydi ndi o be tinno aadiji dibe aadiji so pami faabe gotnam be kuntena dum hore min mi haajaabe yewto yalla hono kabaru jande hani yarde yeso min ko domtirmi hore ju leydi ndi o yawel le hita hikkande yalla hono waylitere hani waɗirde le nokku o min miɗa haaja jaam e deeƴere warta le nokku o yimɓele jangoɓe du ƴewte yalla hono kaani faabirede yimɓele malinkoɓɓe tampi sanne ñalawma hande o sa ƴeewi a wiyan hono laamu wona
fiis
en jukki nan kabaruji di nanu min koli tan on wiide ko himbe nanu ko min tewtuna Ibrahim Boubacar Keita e Soumaila Cissé ngara halde amen mawde dun lataaki nanu Ibrahim Boubacar Keita o min gadi ko min bayi fu o jabay warde Soumaila Cissé jabunodo o do himbe makko kuliti wiide haajiji makko ana kewi sanna hande dun nanu hebata warde nanu min koli tan on wiide nanu yontere joni radio renouveau gouverneur e wi gouverneur bamako wodi hak baddi e yottinobe kabaruji beta ko fa hollita hoto be ngoni e joda hala dibe ngondi wadde yalla radio on wudite ciagal kawritangal nantinobe kabaruji kolliti wiide ndaroyta jango damugal primati do no suto premier ministre gollato wattu 10h fa be tewta radio renouveau o wudite les cercle jenne himbe sappo e nayo nannoynobe luma so fara mbara matalatare yabbinde e wi sedi be jomben kabordo be andaka ko ngoni ngadi o golle bondo nen hollita mi yedde sutra nen warabe be wadama beta ko illa lewru korka jabbinndu nyaw goto bangi le commune mondor o nuku wolle cercle douance hollita ma wiede himbe temedi do en noga en nayo ndara yalla nyaw o won e mubbe le gelle nen no gelle de den woni duna nyaga soju e tigila ben ko be kuliti wiede ko buri himbe chapan en joyon hollita ma wiede nyaw o won e mubbe dogotore itayaade le en nuku je fandar hono kabaru mudum worri kedde ko docteur Agissa Maiga wi kanko woni directeur régional santé Mamour Boukoun kedjaade amen gondo mopti lanondiri e makko do faccitango Oumar Waygalo.
Nous avons trouvé 53
monde
personnes.
Oro komin jotti ton komin tayi ko yati himbele chapande njoyom e didom jogi dido tidallaaji wakati ndimi ngadno do hen konjal ndem mi tawi heedire woni e mabbe to be kani somo yaade du e kebata kasen honno tidallaaji wayde jam e deedere worile o do nokku joy en dabaji gobbe leede do nokkule fu mbitti sabi wakati fu dabaji mabbe ko jete na bonandaaji ngatte fewdi e mabbe himbele wonbe tobe be anda fu no be ngatta sobe keba ko be nyaama dum wodi sobe kebi dido tidallaaji wayde nyaande fa hara miden gonde fiddo hen dabre jewte yel hono batikani hebirede fa beedo yimbe nyamduji jotto dum en ton ko yaawi jamaade de haybe ton non tan watta so min pa bo yimbe le wonbe ton be hono be nyaw o woni e mudum en be dum miden gonde fiddo hen dabreji nyaw wayde nyamde fa
hara
ngendi kuli korondi anano dire kasse ngallure megeta rezo motare kiji kewdi finata wa ngoni le mudum ko dum wonno kor megeta o himbe hewbe anda hedum woni kor mudum ko dum nenno himbe be ko be ndombe nenno acci hakke sakirabe hedum woni kor mudum hono dum fuddiri zumana naite kajaada amen gondo kuli kor nenno landondiri e nenno ke kuli kor goto kede ko be hebini en juure don do faccitango Oumar Waygalo
ko wadi so ngallure kuli koronde an indire megetan jamaano wonde haldido hen halaji kewdi ko hewe jamande fu holliti wiide do dadi mudun do fi kay yo jara en be non kani en koni de do ngallure garnuji nyaloma handen o kede mako ko no dirte bina jara o yo gote amir en kuli koro en be ko masifi do hen
par rapport a megetan ya trois versions
do kabaru negetan halaji tati ngoti arande koli tam wiide gelle de nege jara joini kanko bi nay wana se jara arande tuba ko mbano wiide tan neno kambe fuddi wiide negetan hala dido bo koli tam wiide gelle jube de fedde kani no dirte negetan yido himbe be dajjer won do mube be jida pasi hala tata ko holita mo wiede negetan yo abba juba jara ka hala mamma jaa holiti wiede wana no wori
testi barnu grandpere
faabe yoto yello hono gede de fu kani yidirde himbe le hoddube tombe be bihi megetan yoga e fanaaji mudun du jewtaade yello hono yirwer ne akku yarta yeso
negetan yo nokku do finata wa do himbe kawrti joddi dewun arande ko buta noddere negetan dum gelle jena kawrti le nokku goto joini on nokku wattu joni o yidum gelle noga ko ko be jiniri on nokku an haani e kawrita be ngada habotobe mabbe yalla nokku mabbe o ana yirwa kebal mabbe ana beedo
biyan wattu joni o tan yimbeele noddirte megetan be fu be gondi e sertude honno adnar ndu wonde e yarde nyaloma handen o yo wajubi sukabe ngarobe pedo hen dabareji kede mo fa handen kanko bina jaraw ko masifi do hen
malheureusement megetan
wattu joni o negetan wori gelle jodibe le on nokku kanyi tan jattoto kan noddirede negetan wana himbe gombe le gelle noga e gode fu kebata nafa mudo nen hedo hani wadde joni fadde gele noga e goofu keba nafa mudo njoddo kalde mejido dar hono watta fa o nokku fina tawa mudo hollite hakilo an kabar mudo han darnede sukabe negetan kan humcande do hore
nu les jeunes de megetan
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse et fedde leede europe
kiraami do kadde kabaruji nan kala biyo mi gondo leedi meden di fu do inde gollobe sido tamani fu meden calmina don wassalam
sido tamani.